Why? Omuntu bw'akomawo ng'amaze ennaku taliwo katoyinza kumwaniriza kkooti oba kulikayo gy'ova abantu bafiira ku makubo ennaku zino.
Naye ovaawa?
Gye wantuma.
Kale kulikayo ssebo gye watukira badde simanyi nti olikyusa n'otteeka. Bwe zino ennaku ssatu tozuuka wano mulamuserungi ogiyakedde kumbuuza. Wajobera ng'ennaku zisukulumye n'ekyokumuddamu mazima saakirabye. Badde ndi wano ng'otuusookeraganye kano obuwoowo bw'owunya busukulumu ne neewuunya waje bakuyonja batyo. Kale olabika gy'osula wayonjo mata tewava wakwerabiza n'ondeka mu kuyumba guno. Kubuulirako ng'agamba baze wange toleeta busungu kale ne bw'oba ggwe era sooka otuuleko nkubuulirire.
Genda mu maaso naye siraba kyoyinza kumbuulira nga ggwe. Ekisooka oli mukazi wano n'ekyokubiri nze neetwala kuba ndi wange.
Naye mwami byo nkola bigenderere wano maka go ntuddewo okulwanga omu tewanzidde waffe nti abeeka baasiima mukulu wange gwe wali olina makamu muno nze nga ndi katonzize muyambenga walaba nvumbye muno ndigitirya saali mubi nange ne nkuganza wano. Mukulu wange olwakimanya yagenda bugenzi ne sigala nfumbe gye yafumbanga zaakwabulira ate nawe wakkiriza zaateera zaakwagala mbugenderevu kijjukire nti gwe wanfukuutirira kati weerabidde byonna byewalejjanga nange onfudde omukuumi w'enenju sibyambalo nti ofaayo nnyo okunyonja sikyaddayo waffe kuba nti abaabooli n'abazadde bannyiwa tebeetaaga nasigaza ggwe w'ekika kyange sandyagadde n'ekisebe wankwana nali ndi bulungi ne baaba nga twetaaya soogedde bubi naye kikyamu nnyo weekubemu si kituufu kunjeeza wadde nga wanfuna oyise mu luutingi.
Naye mukyalo okuggyako nga nawe olinga alwadde obwongo nandi noonya n'eddagala kubaba kw'eddalu basooka kwewussa gano amakaaga goddala nagakwasa n'okkiriza era ddala ogakuumenga siraba nnyo kimpa byakutta matumbi wano ng'ate nkimanyi ewaka eriyo omuntu nange wenzisinkana abanywa nga twenywera oluusi bwe butukyako okwekeeragana zijja ndi mugumu mmanyi eriyo omuntu era ekituwasisa abakyala kwerinda iwe nsulayo awaka eriyo omuntu na bino byonyumya mbunno ab'olweka sinnakkoba mu maka muno kikyoyomba kolaani gye nkuwakoma wateereddya n'ekyokubiri okumira embeera oba emirimu mingi nga mulyokoowa kanje nfuneyo omujja wakuyambenga oleme kkulusa n'otyo nga toli omu.
Ekirala weefugeeto gwagwa wala mukungubira sookera mu kwebuuza ozuula amakubo ddala mwe wankunira nina omulala yandigayitamu okimanya bwe bw'owulira byenkola bisukkulumye laga epoliisi abaayo baatutaawulule oba ttukira muganda wo gye yaddukira ye gwe sivuma gwe sikuba kyoyomba zimba enjubu mpasanga weefugira naye mwene yange weewombeeke byeyo bw'olimu ebyo ng'onsiibudde yebyo mukyala wange mu bimpimpi.
Yagala mbuzo nanga kibaze wange singa namanya nti oli bw'otyo weefuula kikoze n'obutaayi maama musango kuba nkirabye weemanyi nti wanfunza ate nga kyekijeera mbutuufu wansitamya kati oyagala yalondeke ko mukyalo omulala era ennaku ezigadde nange kunyoka byonziramu byongera mu kuntiisa era ntegedde bwe siri mukyala waka kumalibyera ndi muddu weefunira yooba singa namanya ne sikemwa ow'okukabira ennaku watwawukanya nab'ekikane bannyiwa nagwagwa wala nandiraze mu b'enganda abangi batyo buli omu atya okweddiza bwe bakumaganye kazinyoka nti nze nazitambula era ngiza omusajja obutamweyinula kati nvumagana olubuto olwanzaala so teruntumangako ne gyeguule naye mwami nandibadde wansuula maliridde njakumala gagenda ntyo nyende mbunesi weebale bye wankolera
Kwa choyo kera sina chimanya Olinga gamba jonyeze nyoko sute munjo Kadomu sa chowe vange ya kukurata Kwansikura kumuganda oli Chimanye kwe wanobya mukazi wange Toba kuneti bakuti andigenze So ye ya kumira kuku wapu wange Katimpuli te ubyo yokera mboya gara kenda Kenda mkuru umuno nijali Mkumi umutiali ye katichi Wekendo nonye ya talifau Uyo guli siwa kuchiwuzi mungu Zesabi manjire vyo mwana wangi Ndabu mkikina labu mkubatuwele Ole tende peti zonzi kuole zenga Ole okoyo lesogu chara musi Masecho umolati kwa tulite
Wowe, gabira batantumayo Yaye, lwati mama wanzala